More amazing jams. ZambianJams.com.
Empire ni fuaba.
Ikatawa nobe lintu wale kutuka tetende nobe mune fiafwana teta iti yove ukuchinja mano walite na walu kwa lobe walikende ule ukisha menshiba mposele pakula na fiati ndefwa yo kukupa de papa lelo mayo papa lelo papa mailo de papa.
Galeri yenu na kumweno muti mata waikere Gacha shale so muti mata waisele Vanobe bakutungire okutuyo te kutakulinge wati wala paka fele waipele Abobari lengelo nso ni apeba ntuba tutasha Vintu tuate mwana mano ya ntutuwa bapesha Romeo Juliette kuntuwa bantuba tupasha Ino kukushe fya kukushe wala lafo yonkafushe Wale na neboli ntunaboli we fifth tolo zari Pabeta pali weko wali Tulare kwa bula kabuali Nangu yati ya mpeta waleti no wali Ala you deserve love yonse kwa bula shako Ni wali neka nono wakula nshako Bali mpawebo baya weli lishuko Wewe teba laba foya finshi na finshuko
Haba nobe lintu wale kutuka tetende nobe Mune fiafwana teta iti yove Ukuchinja mano walite Na walu kwa lobe walikene Ule ukisha menshiba mposele Pakula na fiati Ndefwa yo kukupa De papa lelo Mayo papa lelo Papa Milo,
Papa Milo,
De Papa,
De Papa,
De Papa Lelo, Papa Lelo,
Papa Lelo,
Papa Lelo,
Papa Lelo,
De Papa.
Yo, do you remember my dad to Aleko Shei Love? Kapari wali kutu supporta Bale tumwena matabana bobakari ya love Bale chitana kutu reporta Dawa ishiba fintu na kutemwa my love Pea papa tupela mukota I thank God for you, you the only one I have Leka mfuka mine na kuauta Elo mtepeleza wandi sancho pa kumpaka Tudia mwale mpaka letu alifetu kaka Na love yaka kota ipuanga tunkaka Na labwele lako nangula kasunkaka Na la kutemwa nde kuchete kela ngorubafu Nipamutima nde kubika noti muka pafu Na love tuiko sheno Kuchila patu safu Na sai chiki wanshi webo wadiba inafu
Haba nobe lintu wale kutuka tetende nobe Mune fiafwana teta ipi yove Ukuchinja mano walikene Na walu kwa lobe walikene Ule ukisha menshiba mposele Pakula na fiati Ndefwa yo kukupa De papa lelo Mayo papa lelo
Papa lelo
Papa mailo
Papa mailo
De papa
ZambianJams.com